kupendwa na wengi wakanizingua. All out challenges za mapenzi nimezipitia. My God, nishapendwa na wengi wakanizingua. All out challenges za mapenzi nimezipitia. My God, Mungu ni wewe unapenda hata bila senti. Mungu ni wewe unanipenda kuliko ajeng. There's one girl make my heart to beat faster. Nikajihisi amenipa mwenyezi. Sikilio ninalia peke yangu. Oh love ila nalia na wenzangu manyumbani. My God ni wangapi wamepoteza maisha yao. Oh love kwa sababu ya mapenzi mitaani. There's one girl make my